Ni kumuonako if possible ni muonjeko kama sukali na kijiko kae weza kanipia uniyamuyeko mina westaki tuko saneko naogopa hizo kuboko staki ni kupige shoko kupeleke adi kwa soko mimi kimenye mkua
Kampala, Kampala dewe kilo enomu Kampala it's a part time Kampala Midongo femu Kampala Hata Nairobi It's a party time Supeng tuko maji It's a party time Dewe kilo It's a party time Buzzing to the night It's a party time
Dewe kilo mana usomba Kuleta no musumba Yeviana na emu atuavye gomba Biwa vinyirira nga viteta viti Together with the Makialo A fashion killer Makialo She really so pretty but she wants me Nataka kumubeleka kwa party time They let them say, Bobby, party time Party time, party time Once again say, Bobby, party time Party time, party time Kampala,
Kampala Dewe kilo enomu Kampala It's a party time Kampala Tetuva midongo femu Kampala